Dupu ni mbichi but kwela meiva. Shukuma chichi na roll na madiva. Tuko kwa inchi mapasta ndo shida. Na tuna blame tu wa rasta na shada. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow. Ana claim ngoma zangu was na mchizisha, napata mewakisha mse. Na mistaris na mchocha, napata naitisha, na badu anatisha wase.
Cheki chaje na nichekeshi ya mangoto. Chunga blood uneza teketia kwa moto. Hakuna benefit kumezeshia watoto. Akada koki behavior nyupeleki ya mangoko. Stress reliever ju game ni mbwakni. Ama ninja wana confidence kadem na agni. Wanaitaji filter ndo tusi wa bebe ndogo. But kauna jiamini kijana sulete zogo. Unangoja kupewa ujitumi. Kibu aliwasho njini mapiuni. Silidhani weni chopi umefika uni. Tukiwa mocho sepe mutafikishwa sayuni. Tuko smoke session tunavaina virus. And this coming election itavaina virus. Virus aneza vai east mimi west. Virus ya medea tingwaiza east. Wanango jansare mboka ando anitoke. Wanirushe ndani ya mrota ando ni protest. Bifa tudishingi pork na isi sausage. Basindo deliver smocha on your doorstep. And that's a change of diet. Jumezo ya ngombe. Jumtanda upe kendo wa wonge ya shonde. Na kapu ni tambu yo bombe ya tombwe. Kwande uko.
Lupo ni mbichi but kwela meiva. Shukuma chichi na roll na madiva. Tuko kwa inchi mapasta ndo shida. Na tuna blame tu wa rasta na shada. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow.
Crown na mangwai, unadai gani king size. Ningumu kuniwai, jusibukiwi na the same price. Kuna maklono na tuchai, wana tuingiza na Jesus. Nipitia ki 45, kuna pasi ya takula risas. They not like us, you and your main reason that they don't like us. Tuma kwa people, to mi ubonga cash. Ikistuma the big deal, manze pesa otas. Kibra kwa Rona, damia L7 in my vein. Na usitie rock, kani safi and the chain. Tuna switch my flow na my punch ni insane. Kani story ya dog conversation si the same. Woi, ati madhana ni one kijana avoid mapoko. Zile time ina stone, mina avoid tu mapopo. Bling ina cut, wena rudisho kwa koso. Na kuna form siza partners na piyonga tu loso. Si kwa chosen, ni bidino kora kiasi. Usini pay attention, mi ulipisha tu kisasi. Uyu si fan, ni smile yake tu ndio fancy. Ilikuwa kuja ya kuret, but imbaya kakula transi. Black eye, akitisha za macho. Third eye, ni akunao tu maracho. By the way, OG katafika kwa mansion. Prepare smoking zone, juicy lazima tu macho.
Lupu ni mbichi, but kwela meiva. Shukuma chichi na roll na madiva. Tuko kwa inchi, mapasta ndo shida. Na tuna blame tu wa rasta na shada. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow. Ana claim ngoma zangu was na mchizisha, napata mewakisha mse. Na mistaris na mchocha, napata naitisha, na bado anatisha wase.